Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakini tagaidi, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya wati ya jihuanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Sina mama my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina mama my guy.
Chaper don't ginge wana hero gasianda.
Sina mama la la la. My guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina mama my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wana nitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele, sele zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Yaki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenice. Don't you disrespect my lover.
Sina mama my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina mama my guy.
Chaber dongingeo anahero gasianda.
Sina mama my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina mama my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina mama my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina mama my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina mama my guy.
Chaber dongingeo anahero gasianda.
Sina mama my guy.
Na weli,
Mama, praise you, Lord.